bano bankese abaana bano benzaana abaana tebakyampulira abaana ne beejanga abanna olina buto namugambye okwera oluggya omwana yabikaanyi mulengere bwapaala nze mukama wampaaki wampa baana obanjuki abataka musembere mutwala abaana bo
nga tetunnabatwala seruganda gwakusinga abaana gwe wabalaga nti mwenkana leka leka bakusojje ate tunnaba wabagamba nti bakole bye baagala ng'obawaana ng'obasuuta ate kati
kazende abaana nze bankaabya lulisaamu yadda kumwenda okumutuma kuzinira sitamina kakutando bayita okusaba abaana ne beekweka nze mukama wampaaki ampa baana obankima abaana tebaagala kunaaba buli kadde ne babba senze mutunda abaana bo
nga tetunna batunda abaana bo bakola ebyebyo totuwakanya wagamba n'okugamba
zabange tebakoonwako yadde oli
era bakimanyi batambula bavuma tebeeguya ne beegomba buli kye balabye obawaana ng'obasuuta ate kati
Hey, hey, hey.